Kuro meni Ewumba Abantu abengi
Mwazeni kubatoloka mafensi.
It's how we go on this one.
Where's the Pandora?
Boropa sound. Produce, I see you. Havana, MDL.
Afya zare nishinga nga T50.
Wese kwa mimona. Kwewe woyara
tatu timba.
Kwewe woyara
tatu timba.
Kwewe boza
tatu timba.
Chive ni joboro na kuna kwimba. Kwewe woyara
tatu timba.
Kwewe woyara
tatu timba.
Kwewe boza
tatu timba.
Chive ni joboro na kuna kwimba. Eni jobu mwini nanda timba. Kwa tini chengi so katini timba. I hustle harder making lazy nigga. Shara na timba. Tatu sarama weks. Na kuibine ya starta. Shapo zinga kwa tini chama ni jo aba mapefo tabanguringa ni wanu jebu ni ishina pono yonava pita bunga mofe munina nga wamba ora noti na vina kata pari bine munina beta fewe wari ntaruka ukuchila iwe ule vusha fe ifya kwa mba ora kwewe woyara
tatu timba
na kwewe woyara
tatu timba
kwewe boza
tatu timba
chive ni joboro na kuna kwimba kwewe woyara
tatu timba
na kwewe woyara
tatu timba
kwewe boza
tatu timba
chive ni joboro na kuna kwimba
dosa jopu none vishima puro toko ya nisibi kwa limba ase kansa aso so machi leta light aposa kamachi ase man you need to face vitu vilinga wila tatachi ase man I need to catch mabine ya lembela kasi kufiro wala tunafikirisha ni mumu mpampa mochi mwelo kweba nafikirisha nangu ma pressure tap tap 3 quarters to perform a decrease kumwana masters wale mwana kwanza ma miracles ma fairy tales juo kungila muni ne other that's been bells my G ifo tutosa 6 paka kawa na le mwono wa church kansi chite kawa
kwewe woyara tatu timba
na
kwewe woyara
tatu timba
kwewe boza
tatu timba
chive ni joboro na kuna kwimba kwewe woyara
tatu timba
na kwewe woyara
tatu timba
kwewe boza
tatu timba
chive ni joboro na kuna kwimba yo sevuro meni abantu abengi nani monea
saviola JR
boro pasa
Papi Laudi.
You were those man. They make it
up
man
down.